Ninde wandangira umutima wanjye
genius
narawushakishije ikose nkubona I wonder how, I wonder why niwaziyo wagiye yankumbura nahindukira nkakubura I wonder how, I wonder why you give it up so easily
Nakagukunze naguhitanye byose Nuko nasanze na mutima ugira yo Ubuzima bwose nabumarana nawe Nuko nasanze na mutima ugira yo Nakagukunze naguhitanye byose Nuko nasanze
Birashoboka ko wahinduka ukaba mushya not too late Numvaga ngo ntakigukunda menya atarafite gahunda Urihumba kandi siwumva bikubera isomo ry'ubuzima I wonder how, I wonder why you give it up so easily
Nakagukunze